nwata chego dịka okenye kwuo. Unu ma na ihe gbasara ego nwere ka ọ na-adị. Unu ahụla ka ihe dị ugbu a. A sị m chere ka obi.
Ọ ga nsi ebe a pụọ, biko si ebe a pụọ, nye ya ohere, na ya efe ebe a. A na-ekwu okwu ego, na-ekwu okwu eji. A na-ekwu okwu isi awụ ebe a. Okwu ego ka a na-ekwu. Onye mara na onye ji ego ji okwu. Onye ji ego ji ọgwụ, biko.
Obodo Kwelugo, ega ma sa sonye. Obodo Kwelugo, nokwu ego ka mekwo. Akwusi nokwu sa so, nokwu ego ka mekwo. Biko rapasile, onye che ego buko dogo. Obodo Kwelugo, nokwu ego ka mekwo. Akwusi nokwu sa so, nokwu ego ka mekwo. Biko rapasile, onye che ego buko dogo. Onye jego buko dogo. Oyi mura basili. Asila di enya kashasha. Eno nye mwele go mabia. Onye mwele go dogo. Onye jego buko ga. Ekwuzi n'okwu eji. Ekwuzi n'okwu sans. Ekwuzi n'okwu haiti. Okwu ego ka n'ekwe marugo. Oga chala nyi na uzo. Chala nyi na uzo. Na ndị jego na bia. Kwa na uzo. Na ndị jego na bia. Jego bukwa njoma. Hey, obodo Kwelugo, okwu ego ka mekwo. Obodo Kwelugo, ega ma sa sonye. Ekwusi n'okwu sa so, n'okwu ego ka mekwo. Biko rapasile, onye jego bukwa odogo. Ọgalanya maka mma. Onye nwere ego bụ chi nwa ogbenye n'ụwa. Ụmụnne na ụmụnna m. Onye ji akụ bụ eze. Asịla Chọka. Uchukwu na-esi okwu n'onye ji ego bụ odogwo. Onye ji ego bụ Akaba. Onye ji ego bụ Kọmmọnwụ. Na-aga alu alu achani mwelego daga babu mili achani mwelego ogolo zani roma achani mwelego achani mwelego onye jilego nenu wanyo ife solunya ojebe jebe siri achebe onawa nawe suri anawa ogu 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 da kwali nyaka onye jebo buko kao nakuzi nogu saizo nonye jebo budogo nakuzi nogu eji eji jose namba nakuzi nogu haito nakuwego kanigo kikora pasele onye jebo buko kao obode kwenuko yega masa zonye obode kwenuko okumwego kanigo nakuzi nogu saizo okumwego kanigo kikora pasele onye jebo buko kao Name you Vego. A robot and a colonyaka. Oh, good, I never went as a lamia. Imano Jagunya went back. When you dig, you get one at radio. It's your work, I need a jail. Ego, you bama come on and move out. When you will let go of the world. Onye nwe nwanne o Ego bia njo ya bia Onye jego bugu dogu Onye jego bugu ga o Igo jena zuoche Maka ndi nwe go nwe biroche Jena zuoche Jena zuoche Jena zuoche Nabu ndi jego ga no nirwa Fogo ifa na gonyo jamu Tugwe gwenu jamma munu wa Onyo jamu maloto lato Tugwe gwenu jamma munu wa Honorable malaki Ogwe silezi na jamu Asonyo jamu malito lato denu wa Onyo jamu malangrugonu Chairman Director, City Cruise Hotels Nigeria Limited. Ogwachukwu gbelo gba onyoma.
Ogalanya fulo gbenye nanya.
Anye buli gba seni enjem. Igombo maka nneje. Nina, lumi. Anje zute mwaka mwao. Odi na mwaba webuli yo Ndukwe chibeze yo Ongalanya Chakanye na kowa o Mwachine kegelo dika popoku Ikunye ya noku Ndisha fuzo Nyakanyi chikonya Obati fade Chebente kinuko zibulo dogu Aramuli biya
wa
Obi na bubo we me bo fama Nese anu jambo basi ya o Mani ifo wedelo na jambo Obalu weno wangale Isi na anu yoko Akana ho nyanko Obi ife batali Oji ikali si anu magugo Ndiasi la siba Oburi magugo bisi Ego si akugo Ika bata kwego Magufati gula gugo Padi emwego Ife vanasu Nobu nugu ibo Omu nem chibeze we go ba kwugo na leba na akwa kwugo we chuba kwo nego aga na na kwugo we we go bini ya o onya bu na chebe nti di nu go si me managing director visit ICT limited ofranya nwelo nga basile gadi CEO Secure Properties Limited Loga di li di ma o Wokwe koka ni ne wo Aborogu e yi mancha o Obode kwelugo ega masanzo nye akuzino kusanzo noku ego kanugo bigora basele onye jego kugo dogo
obode kwelugo ega masanzo nye obode kwelugo noku ego kanugo akuzino kusanzo noku ego kanugo bigora basele onye jego kugo dogo
Baba go bodo, obode wangole Dukwe chibese, anataru disemba Funu so befa tibiru zona Anataru disemba, funu so tibiru zona Ibiru adiroma, na wa adiroma Iwe wewe chibese, unelo so loba Lose uzo, obode wangole Anatuego, alusio kukonwe Chibeza jobodo, kwego megunu na chanywe Obode kwe, sonya buna jidegia Chibeze kulego, webunyo obode kukonwe Obode kwe zina, chibeze ni bodo kwe Nakuzino kuejiyo, nukwego kanekwe Bikora pasele, onyeje kukonga
Obode kwe luko Yega masai sonye Obode kwe luko Obode kwe kande kwo Yekuzi no kusai so Obode kwe kande kwo Bikora pasele Onyeje kukonga
Limited. Is your indie boat of ọgranya nwere ngabazi n'ọgadịrị gị mma ọkụ aka mọchi lọzụa onye ọma nwata na ya ezọ na gọzida isi enyi oyimo ọga ndị ọga alụsị obi nwanne mmanwụ na-agụ arọ mmanwụ na-abụ abụdogwo alụsị obi nwanne alụsị obi nwanne alụsị obi nwanne ndị mere mmiri n'ihe n'elu ụwa bụ akalịla akalị ọchịla zụọ isi ehi na ọga adịrị gị mma onye ọma ọga dị ọga onye ọma ọga ndị ọga onye ọma ọga ndị ọga onye ọma ọga ndị ọga ebulu m ịgba n'aba m igbo anyị ga-ezute n'oge nwa Samuel Philip Igbo wigbo na migbo Igbo wigbo na nwangele onye ọma osisi na miego Aichi fago na chwanile oke nwa na nwangele oke nwa yutu jabanganga na nwangele n'oge adịrị gị mma Genelia His Royal Highness Ez Oliver Jogo Abazo Man Abazo Ez Abuto Biye Nakabo Ikedulu Gosibia Onye Zene Zabi Onyoma Eze Baludi Babatego Gwegwe uche onye zanye megade onye eze ọga adịrị gị mma Aija kene n'ofi Raiti honorable Ugo n'ozirigbo onye ọcha bịa n'ụwa n'oji nwanne m na-eme gị isi eme oji ife nwata nyawe ni agenu aga roba nyowe draka na mata nalo na wao iye buge mmadu bunki ya o osbi jigi buge je o kineke buge nazo memba federal house of rep wangele na njamba unkwere nisu hey ọga adịrị gị mma jidekwe gị ije jidekwe gị ije eze n'ụja na n'ụwa chukwu gwe gị n'azụ ya nụga anyị ije ogene prince ambassador chasi chasi mpachu isi mmiri isi mmiri ndị igbo na mma igbe ọga adịrị gị mma ọlị na-alụ n'ụwa niile onye eje n'ụwa ya ga-akwụghachi ewe jide ekwe gị ijie ụmụnne m ọga n'ilu n'ụma ndị ji ego ka anyị na-ekwu ndị ji akụ ka anyị na-akpọ ihe ejiro na-etinye azụ n'ofe ndị ji akụ ka anyị na-akpọ ire egwuzi n'okwu ejiyo n'okwu ego ga n'ekwuo egwuzi n'okwu ejiyo n'okwu ego ga n'ekwuo egwuzi n'okwu ejiyo n'okwu ego ga n'ekwuo ịkọ rọba asịlị onye ji ego ego dogbuo
obodo ekwelugo ya ga ma asa nsọ onye obodo ekwelugo n'okwu ego ga n'ekwuo egwuzi n'okwu saịsị n'okwu ego ga n'ekwuo
Isa lang wa chukwu ma kacheta njoku onye ọma ndị ga-egwu na mkpọ ebe gwo dika imo ebe gwo dike ebe gwo dike n'isi ala ngwa n'ọte onye ọma ọ ga-adịrị gị mma o okwu ego ka anyị na-ekwuo ọ bụrụ okwu eji ka anyị na-ekwuo ịga ma saịzi onye ịga dịghị n'anya na saịzi abịa ọ bụ onye ọfụrụ ka ọchịdị o gwa ka anyị na-eme egwuru m ịgba ruo na mba nọ na mba nọ bụ ndị ọgụ m n'asụsụ mba nọ na atọbụnye m anya na ndị gị nọ gị mụ onye ọma Christopher nwa mama obi na-eme sọftụ ndị ga-egwu na-ebelibe ojiagwe m ọgọ ka mụ na mbọ fụcha mọni ga na bọị sọftụ nwa mama CEO the Future Enterprise ọgalanya na-eme ọgọ daluo ojì agwe m ọgọ nwa ka nwa okwesịrị eze nwa ime onye ekene agwa nga ịbụ chairman Christy group of companies oyima bịa melụ m gị si emelụ ụra o na ọ ga-adịrị gị mma onye mba na ọgbalị m wezi ibema nwaanyị mmanya ọhụne nwaanyị na-adị ihe nye nyo n'asụsụ mba nọ na atọmụnye m anya o kwesịrị eze nwa igbo ji ga mba nọ duzie ebe ahụ nụlụ nwaanyị na nke na anyị dọne n'ọbụ nwa mba nọ ezi chaka nọ ga-adịrị gị mma ezi ọgụ m azị ndị weli ya debe o anyị dọtụ ọ ga-adịrị gị mma ọkwa anyị ruru n'isi kwatọ ebe ahụ ga fụlụ nwanne m my brother from another mother nwa ka nwa gị ga-egwu na agbọ benedict nwa mama ọkwa ka m ga-emetụ okpukọ ọgalanya babiche ikpe mala eziokwu na ndị igbo aka azụ n'ọdịbimia babiche na-eme gị si eme ude gị na-ede nwoke eziokwu maka oge isi kwuo okwu n'ọbọdụ ahụ kosi eme babiche anyị na-agị si aga onye ọma na Mbaise nwere mmadụ webụlụ ịgba na nwa Mbaise ngwa ka nzute ọyị m achị ife ikedi ikedi ụbọchị Mustafa ndị ga-egwu na-ekweli ọchịla ọzụwa mmiri na-ezolụ ụwa o chairman director All Hotels and Rental Services Investment Limited ọ ga-adịrị gị mma keneli m ijele nwaanyị ọma gị princess ilolo ụlọ ọma aja kene ndị oziri magunus magunus ifeanyị ofe ego ndị igbo na vietnam ego ndị igbo n'ọlụ ọbụ ya bụ CEO MNC event planner and decoration ofe ego na-egadi onye ọma nwanne ndụlai gaba ofe eji ịkụ ego na la madi senta onyo ma no ga digi gimma esha tanga o oya o ndi mo na va yo mi gba nwe pilio ego di na butu ni yo ma Ofego ngige bune ekweli Ofego 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 Oga didigi ma o Memba Elite Brothers Club of Nigeria Genele make bushonwa Presido Indeliti Naga dilunu ma o Naga di lunu ma Akwa mununu iwe nweli ma o Eli ti bo kasi ma o Ogwe si leze mwi bo nye ke na unu Nje ma naga di lunu ma o Aike ne si jini aje isi Aka ne si ria nyegu o chake Abu nyegu si I o Divinity Super Sound Studio Ebay Nesiebu Ochake Okwazileze mwanyi bekene Bibo naga di lunu ma Ima nanya jiego jogwe Okwe goka nyoko Biko rapasili onye jiego kukodoko
Okwode kweduko Yega masa isonye
Ekuzi no ku size no kwego kanekwo
Pikora pasele no nyeje go bugodogo Ode kwenuko, yega masa isonye